Mkafe ukutasobu tonde wense wongede ukutagurua sakono kusanyizibu wawo obulabirizibu ya mkono butongo zaka wifubo kweta ula bendo bendo ya mkono woku simbe miti sakono kutambuza maulire agewa za abantu kusanya obutonde awamu na kusasanya obuvera vichupa awamu na ibisasile vilala mungeli ate yono obutonde haka wifubo no haumeduwa mwamu tomulabirizibu ya mkono eno sikito kagodo elanga hamlangi kiride wabaddawo obubaka bwe obwa Easter kulutiko empya eyakazimbibwa era nga agamba nti ensonga y'okukwata obuyi obutonde bw'ensi y'emu ku ebyo ebisinza tukukosa eggwanga lino yakati asabye abantu bonna mu bitundu by'emikono omu n'eggwanga lino okutwaliza wamu okuba abasaale mu kukola ebyo ebitaasa obutonde.
Kwe kuyayana kwange okulumirwa n'okufaayo eri obutonde bw'ensi nasaba bweyongere nga tuyita mu kusimba emiti ate n'okuyonja ebitundu byaffe era nsaba buli lunaku olukulu mu bulamu bwaffe tulukwate nga tusimba omuti ng'ekijjukizo ky'olunaku olwo tunaataasa obutonde bwaffe. Ekirala kino nkiddamu mulundi gwakubiri n'omwaka ogwere nakyogerako eky'obukyafu mu bitundu byaffe bannange tufuge obuveera akaveera kafuuse akaveera. Nsaba gavumenti efeeyo nnyo okulabanga etekawo ennambika mu nkozesa y'obuveera n'okubujja mu bitundu naye buli w'oyita wonna bisaaniiko njala okusaba tulekeraawo okumansa kasasiro.